Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba.
Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo.
Hajai change, leo jana na tomorrow. Tushahidi shugali, chumvi na tudoro. Sana nipa plenty, aje satu boro. Na shingo Shingo ni togoro from my body. Na invest uogoro ni me learn so much. And I am willing zaidi hata swimo shallow. Bado huza mapia uko by my side. I mean who shall I fear? False prophets wana uza na scare. Na scare wana guza mabea. Hey, hey.
Mungu bana tafadhali nipe nguvu sana.
Wana meterere ni kwe matike wa todo. Kayore ni Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba.
Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo.
Just same. Tafikisha kama poster. Reason behind me na daily ni na prosper. Tokea leo nataka convo na wewe. Nimezungukwa na mabonzo na mwewe. I'm sorry. Staying at charge in a minute.
Sorry.
I when you charge na mini excuse to. Ni ukweli wenda mini. Jikoni was empty, sufuria ikolea. Tumbo empty tulidoze na matears. I mean, sai tuna cheers. God is good tunaikula na mapears. Na mastingo za bonus I was tainted. Na mashimo car donut. I'm sorry, nishai kudoubt car Thomas. Was bad, I mean sai nimepona na benkiko. Umeseti makoma.
Ona meterere ni kwe matike wa todo. Kayore ni Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba.
Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo.
Ona meterere ni kwe matike wa
todo.
Kayore ni hoya gama ni monene
todo. Aruti raisi ya eri kumamisiri.
Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba.
Hajawahi ni sare hata kukiwa genje aje
baba.
Atashinda hata nikishindwa na mambo.
Atashinda hata nikishindwa na mambo.
Hey, fam, you killed this one.